ibyishimo iyi bibazo bitatiriye kwiheba binzengurutse umutima wanjye uzuzi bitwenge nabona gutse nyibutsa ko nyibutsa ko uri mana yanjye umutima unyoterwa bwawe nta ruhurwa imitwaro yose ntakira amahoro imbaraga zanjye ziri mu izina ryawe uri wowe niho ndukira byose binyibutsa ko
uri mwiza cyane twambura ushwambagara katwambika imyambaro myiza uri mwiza cyane haleluya iteka utwibukirisha ibitangaza byawe kuri Imana yacu uri mwiza cyane